Ɗoyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Sallim juwara tuɓɓuki jannde ka fandu haala Mamadou Sama Sigo jom ñali sakiraɓe heeɗiɓe. Dow kawrutal COP 27 toon no leydi Mali ndi noddi leɗe jirude ɗe teddinde aadi maɓɓe dow tiallaji weltere wakkati kaɗo haala yo ka premier ministre colonel Abdoulaye Maiga. To gawo toon no holtama wiide egguɓe bulgunje nangondi ittellaji moɗi kabaru cuuɗi ndenno eɓe bemba sanne oɗo wattu fuɗore jangol. Guesse kewɗe goni cumaɗe leydi ndi ɓenna wonade jon e kaɓɓorɗe ɓe annditaka ɓeydorto faamu leydi mbiyanno yewtere meɗen onnam parla ɗi goni semme kawaruji amen hannde kiikiɗe alalbare jeenayi novembre 2022 bisimilla sakiraɓe. Ñande trataren nde ɓen leydi Mali ndi ɓami haala ley kawrutal noga e jeɗɗoɓal adunaru ndu dow kabaru weltere wakkati. Premier ministre Abdoulaye Maiga dardi leɗe yiwde ɗe teddinde aadi maɓɓe hinnade kuteji weltere wakkati. Ndenno o holliti wiide kawrutal COP 27 yo jaati weli hoore runde Afrique banggal huncangol hoore mbiyen go haɓa weltere wakkati. Dramane Maiga wonko heɓani kadi fayistango Ousmane Ñalibouli.
Ley Mali tiɗɗal ana woodi banggal haa waalo. Ɗum yo haala colonel Abdoulaye Maiga ley ko holliti e ko haani huncaneede hoore e COP 27 o. E wi makko aadi fuu yettaki ko ɓamee kasen imme dare tan yalla bonnugol haa waalo ana haɓee. E wi makko darnde Afrika dow bonnugol haa waalo ana famɗi ka yoɗɗumorunde ɓurnde heɓude tiɗɗallaaji muɗum sabi wayltagol wattu torre mum ana woodi sanne ley o nokku. Ley haala makko kanko hoorejo ministre en hakkundeejo o holliti wiide Mali ana wondi e waɗde bawɗe muɗum fuu dow haɓugol e waylta wattu. E wi makko Mali ana huncini hoore sariyaji banggal wayltagol wattu faa ɓoyta capanɗe nayyi ley temedere e curkeji paɗɗeteɗe e mbeeyu ɗo e 2030 e haala makko. Caggal ɗum hoorejo gouvernement o holliti mimse muɗum dow jukongoyɗi seedawo e imowa waɗno dow Mali hakkunde lewru janvier e lewru juillet hitande hikka nde. Ɗi jukongoji gaɗi fa torraji kewɗi kewto Mali banggal wayltagol wattu. Ko holliti ley cakite makko haala ley fuɗɗugol COP 27 alan ƴaɓɓiɗo o ko hani jokkininde fa sappo e jitti lewru novembre ndu.
Dunke hawaluji mbiyanno holti wiide ngal ɗo kawtal na moƴƴani jaati runde Afrique leydi Mali ndi. Adama Sambu Sissoko mbiyan kanko dunke kabaru hawalu holti wiide mbiyan mbeeƴaɓe Mali gonɓe toɓe na hani holtinde projet ngaji mbawɗi faabade jamara nde hinnade tiallaji waltere wakkati. Kanka wonko hanni Dramane Maiga keɗa fayistango Ousmane Ñalibouli.
Kanankoɓe meɗen ana kani ƴimmade daro kullita ko ɗum woni hakkille muɓen daranno projet ngaji dow kabaru wayltagol wattu. Runde Afrique nde ana hani selde ñagade yafu hollita ko woni hakkillo muɗum ko hani huncanede hoore dara heɗum woni ko heɓa waɗede heɗum woni ko hani waɗede heɗum woni ko hani huncanede hoore. Baali société civile ɗe ana kani ƴimmade daro fa yettade baali communiɗe golleji muɗum e ONG ngaji fuu ana kani ƴimmade daro dara ko hani waɗede gatta hen koyɗe muɓen fa
gasa. Sakiraɓe tutaklaji ma dow kabaji an banggal bembe amen Facebook kadi Twitter. Mbiyen murtere golle to mbiyen na jokkiti to gawo e kaña ansongo mbiyen wi kabaruji toon ɗi ɗiɗo golleji fof gaɗaka e ley ɗeɗo ɗiɗo nokkuji ɗiɗi ɗi mbiyen kamɓe landiniɓe ima daraji ɗi mbiyen yo saabi warafi ndenagu mawɗo e ley gawo e ansongo ndonno jammako o mini timmata mbiyen kaɗo ima dara. Fande ɗi kabaru ɗi ko warata uñero e capanɗe mbiyene temme e mbiyene sappo e nayo yimɓele egguɓe goni to bulkunje dende gaw ɓeɗo yimɓele gonɓe toon gila duuɓi ɗiɗi ko ɓuuri hewde mondoro le lammuti iwri eɓe bemba sanne saabi janggol fuɗɗolngol fay ɓoyata ngol. Kalifa Guyta nelaɓen gonno to gawto wonko heɓen keeda façon Ousmane Ñalibouli Fatimata Maiga.
Kikiɗe jottake eɗen jeeha egguɓe yogaɓe ana garta ley ɗo daaki ɗo ley ko ñalloyno gollude. Amadou Ngoye Ba kañum woni hoorejo nde d'accorde gonde ley gawo holliti weli yonki muɗum noɓe bisimira ley gallure gawo nde.
Illa min gari gawo tiɗalla fu min keɓay, mi andi nafa denɗiragu ga en. Yimɓe gawo ana gaɗa koni e bawɗe mum en, rewɓe e sukaɓe ana kewi ga en. Miɗen kaja mballo ñamdu cuuɗi safaje suddanmaje fa yottade e daago. Dabbunde ana wondi e nadde. Komin ñagoto Allah basi o timma homa fu wirfito to mun
kasidata dondola
ko buri egube ujinaji sappo edido e teme taton woni bindabe jude lewru janvier yottare chapantati lewru septembre yabbenndu le region gawo directeur regional development social holitiwide lam o ana wonde wadde bawde mudon fu dow daranagol ko be kasindini e wi Musa Miso Maiga
an hani ko be balle wakkati sedo ko be ngatta gako odon andi min bawa wande sago déplacer en fu kanan ko be ana ngada e bawde mun e ka fu hatta bete fu ebe kaja banda
besoin sont là
wonna ko kalifa goita habi ne studio tamani yude gawo
to mena ko ton holta wiide ben joon en kabarde dido ben chami do jangino goto le gallem ko masindin mo kanko e bi ko dum wadi hankin den no dum wadi hankin non holta wiide be jonto jala ben e hipade e mo hida hipade dum ko le gallem ko ton odo wattu kettal men le no kuji kewdi leedi ndi gube joon men joon gube kaptoje ben joon en kaborde be anditaka ben wobbe wi jaati ci kitabati russi en no ngada bonandaji kewdi le gesse denno e leedi do imad radio won ko kanko ben kambe hejabbe gonbe le no kuji kewdi leedi ndi neddi ben serafuji yimbe yogabe kedan na fustango fatpoto mayga
un champ qui est cultivé
ngessa demanga le lebbi tati dun ana way hono ngure hitande fu woni ko darta nyande wotre sini ngessa nga hubbama dun ana boni sanne sini ngessa ma hubbama a yettiraka andara no ngada fays a yanno ko goddo sini ngessa dubbama heydere tan wadda do masina do min tampi ko wattu fu ko min ketti ko hubbete dun midan jidi lam o faabo mi do kolongo do midan darta faaba mu larme o kettal maro golle mudun ana nawi le o wattu kettal bambari ana way hono timmini jettoji Allah kebal wadi tal fu kita do ka kolobe ana famdi no wayno suga fu nje gollode le damaje na wite wita dun tampini mi
ko no gelande be ko
den no sakra on pammi kanko ben Ousmane Niall Bouli facitini en fande li kawr e ben dawde lili di mali na wana fe hunde wude wonande jamara de nokuji kiwdi den no beydari rafinde nagu jamara jogdu teldaji e do datidi ben yude nokoto yade nokku goddo den no kanko Draman Maiga e le ko dawi yade kayko wonko hebe hen kayda fostango Fatmata Maiga
gar o serta e garngaji keddi dile mali er goto jabbi tawi min immaaki wakkati ne min kaani immaade le gar o liccere kar ngulɗo taw tawaabe le kar o fu ana ngulnita alhaalimo kar o woni e mun anni haala ko chauffeur en be kebi wiide min laawi di fu ngoda dum wadi so kar amen laati liccere do ka haadi do ka habbi ne min nangi laawol ne femi ngoddaaki fa kar o dari donno mobengil ana wiya apprenti mun en jippe lawlaw puso mobengil min fu min kainam hamo fu ana ƴewa bandu yogaɓe ana mbiya sa Allahu timmi fey min puɗɗay tafo ko min jiiɗo laawol ngol hayni min sanne hono hakkunde jeema e kay laawi kewɗi le leydi men ndi ni worri fu ɓura hakkunde seeware kañe gaawo
sekra ɓen pam widde ɗo kattene kabarjo ma hannde miccitoon tan ɗa sartu sumpirade dow bemaɗo men 3WPS cuur tamin po or mbanɗo ɗon wiyamo 37320 ɗo seeɗa yewtere men no magasin
teddube jangobe janginobe kany e saraabe jangobe podo bataaki ana wodani on
bindande ko nayani e jande bindi e jate no yarata ana wada do rado ngaji nangondirdi e studio tamani nenno tefini hedaade
le jokkitagol jande nyenyunde ministere kumaniide jande leydi ndi kanyum e studio tamani wondude e faabanga fedde wietende UNICEF pellisi fuditide juude altinere sappo e nay lewru novembre hitande 2020 nden don jande ana anditire école à la radio
sakugol bindande de ana wada do radio ngaji chapande jetti e joy nangondirri studio tamani le mali fu e mangu mudu imare altinere yade aljumare 10h yade 11h filita gol hengul ana fawi do radio mo no jubuni mu yarata
l'école à la radio yo jande heejande e radio wadande e fannuji kertaadi nuygal jande leydi ndi jangugol windugol e jatagol no yarata faade e sukaabe jangobe wombe e hitande arande e dido berde jande leeyire nde den don jande ana wodani yimbe fuf fay baliki embe ana darda ketino fa pammina jangina sukaabe
bangal yewtere meɗen magasin hande yo kabaru cellal kamɓe ñawɓe joi e ñawɓe japet ɓe hulti wiide pikiri mabɓe o majji leydi nde ɗiɗo wattuji ɗi dogo mbiyen kamɓe golloɓe france ɓe wilde wona leydi malli ndi tan yo adnar ndu fof noon ndenno noddan o waɗama fewde laamu ko ɗeɓe fewde ɗum dabare gilet kuubale heƴaɓe wonko heɓen kede façon komi yi Fatoumata Mayga yo en kiri jaam
homo fuu andana hoore mum duuɓi capantati joyi diabete woni am jamma ila ñalawma pikkiri gaɗanmi ɗum ndu heɓataki joni e ɗum sulli kam sanne
goo woytango yummo Elhaj Bala Kouyaté goto e yimɓe fedde ñawɓe diabete ley Mali hono makko kanko eɓe keewi ñawɓe jogiɓe sugulla rafi pikkiri insuline keɗɗana Aminata Diara sawi ɗo ñaw diabete holti wiide farati o yo ɓuuri fuf banggal nayeɓe e sukaɓe
ñanden fuu min gon tiɗallaji ñaw sukaɓe o sawditotake sowona pikkiri ɗum ndu hemde ɗum yaafa joni pikkiri ndi ɓuuri jogude sembe ɗo sukaɓe ɗo ɗum nde miɗen darde ɓe fati ɗum manka
ho radio dental joint infarmacie gonɗinni oɗo kabaru e wimako ngol ñakkugol pikkiri wona tan leydi Mali kano docteur Aliou Badara wan hokki taƴoral wiide fay ɓoyata pharmacien keɓan ɗeɗo cafaje
to insuline o moƴƴinete to jaati woni ko safare nde heewa ton kasi fey leyɗe goɗɗe ɗe ɗum warantinde ton en grossis en coodoɓe safare nde seeɗa seeɗa ɓe keɓata komi ñaagoto Allah ɗum newo fa han so wona ɗum coggu mum ana anni tiiɗude to ɗum moƴƴinete to jaati
to yorso toon cayɓe oɗo ñaw diabete holti wiide gila joni maati kuteji dow cellal mabɓe ɓe darra laamukoɓe fiide dabre yalla dawrude kaɗo tiɗalla keɗɗana ko yogaɓe mabɓe halni kañaɗo amen gonɗo to yoroso Ali Haydara
sa pikkaki pikkiri ndi wala fuu ko mbawɗa wande saate fe sa wonkali sayi dogotoro a tawani ɗum manki aɗa wawi wande balɗe ɗiɗi fa yettade balɗe tati tawi a heɓa pikkiri ndi e ɗum satti tampininde min min dartino yaade nokku goɗɗo sodde safare nde ka mi ronki hemde ɗum mi heɓay ɗum ga en wona haala kuccala ka fey bama komi ƴeewi mi heɓay ƴiƴam am ɓeydiki ɗum tampini kam fa wona sanni miɗen jiɗɗi tawi wakkati fuu nde min kaaja min keɓa ɗum ɗum satti tampininde min hoore nawoore mum timmata ɓerne nawoore kañi terɗe ma fuu nawete
noona ko noon ɗum to sikasu toon cawiɓe ñaw diabete on ɗon nokku o ɗum na tampi sanne ka noon yogaɓe mabɓe holliti jogade dabreji ɗiɓe gondi nawtorade ɗiɗo wattuji ɗi
min jahan pharmacie dartuyde safare nde min keɓata ɗum e ɗum tampinamin sanne sin safare fuu komin nani min koƴan ɗum fuu fa naw o iwa dow ma ko ɓuuri hewde fuu leɗɗe ɓaleɓe min jarata dawlin 5 ɓamanmi ɗo en ɗum ndu heɓatake sikasu goɗɗo ɓe dokkete e luunde mum fa naw o ɓuyto ka min anda yalla e ɗum ɓuyta naw yimɓe
fuu
arɗiɓe cellal ɓe ka holti wiide ɗum ɗo wona fi wembere mawde imma daraji ina gondi waɗede yalla heɓande ɗum dabare e wi kanko docteur Abdoulaye Kone heeƴo humani go ñawli ɗi raɓatako to gollirde cellal leydi ndi
fey hunde wala ko resano ko futtinmi min dartino safare nde wara ka fa han miɗo gondi e muncade saabu hono no andirɗon no wona leydi Mali ndi moƴƴinata insuline o poɗɗe min dokkata ñawɓe ɓe ɓe munco farde safare nde warde ka poɗɗe ɗe du ana cawra ñaw yogaɓe
e ley sahal leydi ndi ɓuuri fof to gawo toon ley pharmacie ngaji joyi goruɗe ley gallure nde goto tan ñakori pikiri insuline e ley tawi ka muya keƴaɗo amen gonɗo toon miccitina wiide 14 novembre hitande fof na yambine ñalawma haaɓo ñaw diabete